Mamba on the beats.
Nawaza ingekuwaje kama ningekukosa. Kuna nazingat unavyo nizubaish minapaga wae oya nitu wache yote tis kumina kupali mbwat unavyo niburudish minapaga wae na kupenda unanipenda mpakara nikikuna tunashiba sinanja hili penzi kafara. So nasemaga penzi bonde na milima nipeleke macho nipaka sidiriki kuninyima mini deke penzi limetara daddy oya harima acha nicheke nilale ama mi nisimame we.